un radio sagale americati radion sagale america witata jel kabe agel jimatat gel gele ke sta salama walakka jel kabe agel sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi shen isodomi tokorat washington dc rakade versu saganta fan romo amma jel kaba fagobdi oda radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenyarat kenin saganta kenyor dufa jirtan dagge fato ta kenya jallata mo akka moltan kamisa ebla kuda saddet barakum lama kuda sagal akala ko ethiopia timo ebla kudan barakum lama kuda tokko kesu mesan kesan rani na modandi ti
belchma of olin sanaga ansura ala ke todu sanitima ethiopia na rada ministero thara huji tfilatte ivanka trump intalti presidenti america imalto africa datte taya fitatte mata odor kesak tokko
Affen Oromia yaayari facci saarrataayen obbush mallis abdiisa attana presidenti nanniccha taasisuudhaan bakka obbo Lammaa Magarsaa buusuun mudee jira. Aangawoonni godinaalee Wallaggaa afranii sababaa malee bakka itti hojjetaa turre irraa jijjiiramne jedhanii komii dhiyeeffataa jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma duuf gara soraattaa deebinu.
Ethiopian arda ministero titiga fatam tot gar garati filati obbo Lammaa Magarsaa ministeri tisbiya obbo Geddu Andargacho minister haja alati fi adde Aisha Muhammad ammo minister misoma magalati fi jarsati jari tuftinu yu wan ittennan kan seirano jechuuf kakate mani murti lentanu mirkane sef Affen Oromiyaa leen Mariya Reetiyar taayeni obbo Shimallis Abdiisaa ittaana presidenti Oromiyaa tolfateetiin filatee hujii itti kennan jiru cufti kakatee seeraan hojjechuu fi kakatee waa dagale obbo Lammaa Magarsaa galateeffatanii hujii ittaan tutteebbisanii hujii dabarsan oduun duubatti dachaan. Daari Itoophiyaatiif Eertiraa Humara Gama Amahaajireen waliin qaban arda diiram kan cufan Tigraayitti itti gaafatamaan yookaan ammoo akka bulchaan godinseetiit Humara VOA'tti metti daari tana gama Eertiraatiin cufanii Mulgeeta Asbaat nu erge namoonnutti.
Bulshaan magaalaa Seetit Umaraa obbo Gabramadiin Yohaannis kan Itoophiyaa Eertiraa adda baasu daangaan Umaraa Umaajir arra ganama akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti ganama sa'a 10 irraa jalqabee cufamu isaa dubbatanii jiru. Hoogganoonni magaalattii daandiin daangaarraa sun maaliif akka cufame loltoota gama Eertiraatii daangaa eegaa turan gaafachuu isaanii fi konkolaatonni akka hin seenneef akka hin baane akka dhorkaman qaama olaanaarraa ajaja itti dhufuusaa deebiinuuf kennan jechuudhaan dubbatan obbo Gabramadiin.
ጥሩ እንቅስቃሴ ነበር በየጊዜውም ግንኙነት ነበረ
የሮዳ የሮት ሶቺ ጋሪ ቱቱሬ ወልቁነምቲ ቀምነ ቱሬ ኦማጀር ከነን ጅረን ቃሙን ቡልቺሳ ኡመንሲ ካፌቱ ጅረ ቱሬ ንዱፉ ቱረን ወልቁነምቲን ኡመታፍ ኡመተ ግዱ ሶቺን ደልደላስ ጅረ ቱሬ አረገሩ ማልኒ ዋንሳ ማልቱ ተየጀኔ ናጋፈኑ ኡምኖን አቺ ጅረን ቃሞላናራ አጀኝኑት ከነመ ከናፉ ኢትዮጵያራ ጋር ኤርትራት ገሉን እንደንዳ ሙጀረን ከሱማ ኮንኮላቶን ኢትዮጵያ ገሉ እንደንዳኒ ኮንኮላቶ ተርትራቱ ጋር ኤርትራ ገሉ ደንዳ ኤርትራዳ ጋር ኢትዮጵያ ገሉን እንደንዳ ሙጀረን ይጅሩ የሮአማ ከነት ኮንኮላቶን ሚያፈያኒ ይጅረን ገመለማኒኑ አከዳበተን ይጅረን ዱበተን ይጅሩ
Radio VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan intalti pirezidaantii Ameerikaatii fi gorsituun isaa Ivanka Trump imaltuu Afrikaa dhattee ayyuu fixatti imaltuu Itoophiyaaf Ivory Coast dhatteen hawwanii fi ijoollee duraa jajjabeessuuf waan hedduun gorsa baatee akka tokko gargaarsa kennite. Gabaasa abbaan alangaa addaa Robert Mueller waan Raashiyaaf Ameerikaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa irratti waliin qabaachaa baankaan ka qorachaa baankaan arda akkuma jirutu fuula 400 irra gad baasanii Robert Mueller daayirektarii FBI ka duriiti hojii tanatti filataniitiin gannilam qorachaa bahee duraan haga tokko gallakkisanii amma immoo 400 gallakkisaniitiin waan hedduu keessaa qorachuu jiranii paartiin Demokiraatii namitti gaafatam ta'eetiin hojii sun hojjetu dhugaa dhossee jechuun dubbate. Kooriyaan kaabaa arda akka marii ministeer haajaa alaa Ameerikaa Mike Pompeo keessi jiru waan nukuleera irrattis waliin hin dubbanne arda akka dhaabdu jabeessiteet hin dubbata. Akka bulchootii gugurdoon Kooriyaa kaabaa keessaa Kwag Jong-un jedhetti biyyitiis nama qalbii qabuuf nam dhuga dubbata waliin mari'achuu feeti. Kooriyaan kaabaa nukuleera waraanaa qabaachuun addunyaa keessatti hin beekamti yoo hedduu mi waraanaa hama kanaan addunyaa balleessaa jettee doorsisa baate keessumattuu isiif Ameerikaan. Indiin biyyiti nami isii horu moree biliyoona 1,300,000 kan arra bulchoota kuma hedduu filachuu jirti kan keessaa nami 90 paarlaamaa filata gamkaan illee kaashmiir keessallee bulchoota filachuuf qophaa'u jirti oduu namaaf qabatanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ጨፈን ኦሮሚያ ያያሪ ፈቺሳ አረታይ ነው ቡሽ መልስ አዲስ አታነ ፕሬዝዳንት ኢናንቻ ታሲሴ በከቦለማ ማገርሳ ቡሱ ሙዴጅራ ሙደምንኩን ሐለከና እንዱረን በረተሚኒን ሚዲያሌ ጀላ ኦክሳዮ ካንሞ ጩፋቱሬ ጀደመ ዱበተማ ዲመከነ ረት ኢትጋፈተማ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ኢናን ዲፈመር ገፈቶ ተገኛ ዲመከነ ረት ኢትጋፈተማ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ኢናን ኦሮሚያ ኦባድማሱ ዳምጦ ዱብሴ ጅራ ሙክታር ጀማል ገባሳንከ
ኦቦ ለማ ማገርሳ ሰደርካናኖት ፕሬዝዳንቱ ማዳን ሆጂ ተጃጅላ ጅረኒ መለቲ ኤርገማ ጉዳ ሰደርካ ቢያትስ ጅጅረማከን እቲከኒ ቲፉሲሱፊ ፋይዳሲ ፈዲ ኡመታ ጉቱዳን ቢያ ምርጊ ሰባሰለ ሞታ ቅጤቲ ምርከናይ ነገይ ኦላንቱ ማንሴራ እቲ ምርከናይ ዱጎምሶዳፍ ሙጠኖ ከከኡም ሳቲ ኩተኖ አንቱማ ኡመቱማ ቀበን ራንከ ገረሲቲ ዴመኒ ሆጂ በላ ሆጀተኒስ በከሳኒሞ ሆገንስ ወል በከቡ ሶዳን ካን ሰደርካ ሆጂ ፕሬዝዳንቲን ሆጀቻ ቶረንሰን ሙጠዶ ዳኒስተ ኩተኖ ዳን ወጀቹ ደንዳሙ ወጀደሚ ሆጂ በከቡ ሶቱ ሆጀተመ ሃሉ መካናኒስ ሙደሚ ያው አዴም ሰጅሩን ካረገው ደንደው ከራ ጫፈ መነመሬ በከቦ ተኡመታ ናኖ ካን ኡመኒ በከቡ አሳፊ ለቴኒ ካኒ ሆገንሲኒስ ሙደሙ አንቴ ሃሉ መካና ኦቦ ሽመልስ አቢሳ ኢቻና ፕሬዝዳንቲ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ተውዳን ጨፊ ኦሮሚያቲን ሙደሙዳን እርገማ ባቾዳፍ ዋጋገለሊ ይጅሩ
ካድመሙማ ዳፍ ነሞን ዲሃተን ሐለ አደምተፍለኖ ዮካነሞ ሙደመ ፕሬዝዳንቱማ ተነረቲ ቦሽመልስ ቆፈሞ ነሞን ካድመሙማ ዳፍ ለማሰዲ ዲሃተን ኬሳፊ ለተሚሞ ሐሊ መሪ ጨፊ ኬሰትሬቲ ገመሙርቴ ካናቲ ቆፈሞ ማልፈካታቱ
ዶርጎሚ ዳፊዮሲን ሞ ፍለኖ ወልከይሳ ፍለቶ ሆጂ ሰደርካ ፓርቲ ናኖ ቡልቹቲ ዋራ ወተሙዳ ፓርቲን በሊናን ረቲ ማሪያቴ ነሞታ ቀቡ ሆገንሳ ቀቡ ኤሲኤ ሰተራመዲ አከፈየደሙ ደንደው ኤኒ በተኸሚት ዮራወቴ ካን ቡአ ጉዳ ቡሱ ደንደው ከንጀር በሊናን ኤርጊ ማሪያቴ ጥሙሬ ዶፌ ቦዴዳ ካን ዶፌ ዋንቴ ታጥማማንኩኒ ኦኮዋቴ አፍቲ ቀፈረ ከንዲያ ሙርቶ ፓርቲ ቲንጀቻዳ
ነው መተቆቱ ካድ መሙማዳን ኦቦሽ መልስ አብዲሳ ቆፈቱ ዲያት ይቻለ
ካፕቴረት የ
ማሪን ታክፈሙን ነው ለሚሴንሶኒ ጫፌ ያደገ መለመን ይዩ ካቱን ሂኖል ያኒ ሚሴንሶ ተጫፌ ራከይ አጥቅሚና አትል ያከደጠብና አትል ካድ መማ ከነረቲ ማልፈካት
ካድ መማ ከነረቲ ያዶን ለቹ ካኒ ሶኮፋ አዴም ተጂጂራማ ከይሰት ከይሰቱ ቀጾ ፈርዳዋ ወልቲ ኡማቲ ምርዶ ኡመታ ምርከኔ ሶዳ ፎጎታ ዘርባም ራውተ መከይሰቲ ጄዮላና ዳበኒ ሆገን ሰካነ ጀለቲስ ሙጠኖ ኮረተኒ ጉደቻ ካንዱ ካኒዳ እይሰቱሞ ወልቲ ጤኛ ሆገን ሰ አማ ቢየገጂ ሳጅሩ ወጂኒ ናኖ ገጂ ሳጅሩ ወጂኒ አከወሎት ወሊንቲ ማኒ ሆጅታ አንቱረኒ ሙጠኖ ከና አከናኖት ድፈኒ ናኖ ዮ ሆገነን ቦአቡ ሱደንዳን ተንጀዱ ያን ሚስያቴ ጅራ ታሪ ሰደርካ ፕሬዝዳንቲ ዱራኒ ቲዮሊ ይወልቀጥሲ ሙጠኖ ኒሳን ቀበን ደርገጉ ማወል ይወልቀጥሲ ሰደርካ ሰኒሆ ወልጊቱ ደንዳ አይ ከንጀዱለንከ ግራገሩ ወልመት ቀበጥ ያኒ ያደብልቻታ የፈኖ አዳ ፕሬዝዳንት ሰላማን እትከነኒ ዲሞታ ሆጭቻ ቱራን ቀበተኒ ሙጠኖ ሳኒ ሰንትሪ ኦቶን አርዳሲ እትከየደ ሙዳኒ ጃፊ ኡመታ ዴንቶ አከቀበን ቆፋ ያደ ዳርሳ ካልከየት ወልማገለት
ኢማሙ ደመከናን ወልቀበቴቲኒን ከሰትዩ ቡያለማ ሰደንደር በንከነ ከሰትል ማሞተ ጉዳቱ ዲሃታቲኒን ቱሬ ከሰሰዳ ቢሳ ገረገዲ ጅረነራ ሳሴቲኒን ሃንጋ ሐዋሰ በልጣቲቲ ለሞተ ባየቱ አከ ኤሩቲቲሌ አበሉ አበሉ ተውደንዳ ጀደሜቲል ማማንካት ያኒ ገመገማ ጅራቱ ኩኒ ገራገሩማ ያዳ ቆቆ ደሙ ሚሴንሶተ ጉዱቲሌ አበሉ አበሉ ከንጀዱ ጅራታ ቱሬ ከንጀዱፊ ሐለከናን ዱረሂም በረተሚኒን ሙደምኒ ኩኒ ጮፊን ሳንቶ ሚዲያ ዳፍ ኢፋባዬ ህንተን ጮፊን ሳንታሙን ካናንዱራ ባዬ ኢፈትዮ ካነሞ ከምሳሳ ከለፊቲን ቱሬ እንኒ ኩኒን ሸኪሌ ዋን ገረገራ ካሳ ወሊ ገልቴን ሐመም ቶኮ ጅራ ገረነቲ ጀልቀበ ፍዱዳ ወኒ አደም ከሰ
ማሪጨ ፈረቲ ጌተመት ገራገሩማ ቶኮሌ ወኒ ፈንጅሮ ካሳ ፕሬዝዳንት ለማን ገጀተን ከሰቲ ergama kutanno wolodan tani gergeisa jiru bakka parti ramade te niyo hojichu da kopawda inni guddan eisayu tawan eisan faida ummata eisatto faida ummato oromo kabeci sodafi sakana eis sodaf kutanno abachu da ana olini welcome sitin kaferrati garagaru manke sinjiru mari gergeisa mes mari duma akamichi jigirama kana ette kosu sodan denya kanjadu da kante
tariti mudaman tokko gafa mudamatti dufu yaadota garagaraa dhiheessa yaadota dhiheessan kana keessaa waan akkanaan hojjadha waan jedhu kallattii addaadhaa fi karoora haaraallee wanni hawaasatti ibsatan jiru. Obbo Shimallis Abdiisaa muudama kanarratti wanni isaan guyyaa har'aa kana ibsan maaltu jira? Haasaa isaanii keessatti wanni addaa obbo Shimallis kaasan jechuudha.
Walumatti qaba nageenyi dimokiraasii misoomni yoomiyyuu dhimma xiyyeeffannoo addaa akka mootummaatti qabatamee hojjetamuu fi kunis giddugaleessa kan godhatu faayidaaf fedhii uummata Oromoo akka ta'e gaafiiwwan fedhiin faayidaan uummanni Oromoo yeroo adda addaa kaas karaa kamiinuu kan hin argaale ta'uu fi duraa duubaan xiyyeeffannootti kenname kan raawwatamu ta'uudha kaasan.
Obbo Admas Daamtoo hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu isin galateeffanna.
Hedduu galatooma.
Guyyoota 55 leenjiirra turanii gara bakkawwan irraa dhufanitti kanneen deebi'an muudamtoonni siyaasaa godinaalee Wallaggaa afranii yeroo bakka hojii keenyaatti deebinu bakka biraatti jijjiiramtaniitti nuun jedhan jechuun komee dhiyeeffataa jiru. Namoonni komee dhageessisan kun akka jedhanitti haalli jijjiirama kana hojmaata paartii dimokiraata Oromoo wajjin kan deemu miti. Waajjira giddugaleessa paartii dimokiraata Oromootti itti gaafatamaan quunnamtee hawaasaa obbo Taayyee Dandaa immoo jijjiirama kana keessatti hojimaanni dhaabaa cabee hin jiru jedhanii jiru. Tsaayee Daamtoo Finfinnee irraa gabaase.
Godinaalee Wallaggaa afran irraa muudamtoonni siyaasaa aanaalee godinaalee fi magaalota irra turan guyyoota 55 Adaamaatti leenjii haaromsaa irra turan yeroo bakka hojii keenyaatti deebinu wanti nu mudate wanta addaati. Qe'ee maatii keenya gannee akka deemnuuf mootummaa nu dirqisiiseera jechuun komatan. Namni maqaasaa ibsachuu hin barbaanne godina Wallaggaa Lixaarraa dursayyuu muudama kana dirqin nutti kennan jechuun dubbate.
Nuuni silas garaa muudamaa kana kan nuuni baay'een keenya isaaniin asirii isaanii yennee yookiin kadhannee osoo hin ta'in qottuu hojii uummataa hojjettaatii hojii uummataa olii wajjin hojjennaa jedhaniiti adaraadhaan jechuudha garaa muudamaa kan nuuni baay'een keenya. Amma immoo erga dhannee sababa akkasii sababa waan tokko badii hin qabneef adabamna erga ta'eetii nuyi siviil sarvaantiidha callannee bakkee irraa muudamne osoo hin ta'in gara gita keenyaatti nu deebisaa baay'een namaa qindeessaa mana barumsaarraa barsiisummaarraa waan adda addaa irraa dhufe waan ta'eef muudama kana nurraa fuudhaatii gita keenyatti nu deebisaa nuyi isaan uummata tajaajillee ofiis tajaajillee jiraanna waan jedhu deemne gaafansin ammayyuu muudamtoota siyaasaati waan ta'eefi kanaan dura gochaa badii nageenyaa waan adda addaatiin ta'aa ture sana deeggaraa tursan simattaniittu deeggartaniittu gocha baawashanee waan jedhamu jechuudha. Amma sa'aatii kana keessatti sinirraa buusuu hin dandeenyu lafa nuyitti ramannee dhaquun keessan dirqamaa deebi jedhu sunuu deebi'e jechuudha. Kanaaf baay'eensaa dimooshinii sunitti kenname dirqamaani dimooshiniidha akka adabbiitti sababiisaa namni maatii isaarraa ka'ee mana isaarraa buqqa'ee kan deemee kennamee yoo dhaqqee yoo dhiiste dhiisiidha deebiin nuu deebi'e malee erga waltajjiin sun xumurame walitti qabee namni nu mariisisee deemuun feetumoon feetanii namni nuun jedhee nu mariisise.
Obbo Bantii Fiqaaduu aanaan Ajjoorraatiin akka isaan jedhanitti leenjii guyyaa 12 jedhamee deemnee hanga guyyaa 55 itti fufsiisanii sana booda gara godinaalee keenyaatti deemnee jechuun erga deebi'aniis waan isaan mudate raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Godina keenyaatti erga deebinee torban lama booddee jijjiirraadhaan gara godina qalleen Wallaggaa deemtanii dhufan jedhu ergaan nu qaqqabee kanaan booda godina sana beeksisanii bakka gara wantoota qabaa jirtanii godina sanarraa fudhatanii hojii akka hojjetanii kan jedhu waan nu qaqqabee waltajjii guyyaa 55 turretti waa'ee jijjiirraa waa'ee rifitti paartii nuu dhiyaateen jiru hin beeknu jechuudha.
Itti dabaluudhaanis obbo Bantiin akka jiranitti haalli ramaddii kanaa hojmaata paartii dimokiraataa Oromoo kan cabsedha jedhan.
Akkaataa hojmaata paartii hojiitti namni tokko gaggeessummaa kan inni itti fufu fedha isaati. Gaggeessummaa itti fufuuf fedhan qabu taanaan jiruu sarbaantii irraati gara gaggeessaatti dhufe taanaan iddoo irraatti muuxannoo isaatiin barnoota isaatiin guutuu danda'utti aanaan irratti muudamaan ture sanarratti bu'eetu isa qabatee hojjetaa ta'ee hojjetarraa kanarree dirqisiisee biyya barbaadetti ramaduu waan hin dandeenye komiin keenya kun nuuf ilaalamee aanama duraan irratti barbaachisaa gaggeessummaan yoo habeeyyuu isaarri ittiin nuuf kenname akka hojjetaa ramataa hojjennee jiraannu inni komiin keenya kan jeeffatu.
Yeroo leenjiin xumurametti qorannoon gaggeeffamee sadarkaa sadiitu leenjifamtootaaf kennamee kan jedhan Obbo Efreem Tuuchoo kantiibaa magaalaa Najjoo kan turan warreen sadarkaa fooyya'aa fi giddugaleessa irra jiran bakka irra jirurraa fedhii keenya malee nu jijjiiruun guddina moo adabbiidha jechuun dubbatan.
Sa'aatii kanatti itti namanii utuu hin beekin kenyara namni rakko dara ba chudanda ko wasma ko kuba wamba ira ba chudanda namni ala de dake chira chudanda inni kunu to wadden bayin to no tini namin akka matti na kuma mama wa to kottin galle to tumti ido ka fiji ji am dani to ni jetu kan jedu ga fachu da farta ni ni
namun kunne malif jijiram ne jechun wajira dimmi ilallatu wajira public service kan godina le raqabe hangana notti wajira party democrata oromo kan godinati qabe hanga giddu gale safi biro presidenti bulchinsa motumananno oromias gafanni debidamne jechun dubbatan ubutayi danda itigafataman qonnamti hawasa wajira giddu gale sa party democrata oromo sabahima biye keessa tokkot akkadubbatanitti jijiramni kun ibba hinqabu hojmata dabas sinqabsne jechun himan
kuni hojmata daba wanchap senkabu hala fasanjiru himbe kama rakko bayetu ture rakko san immo furu fi hala jirus walikabani lenji san kaysatti zonni korata mejira achi immo ogansa waljala jijiru ni hinjira wanni sun wano jimata daba japse miti garu mo namni komika bujirannan komika dese komunita la lamefi rakko njirannan akaditti furamu inanda male namni tokko baka ani fede chumatti male wonni yedan suni dikko rakko da kaysattu hala mejiru kana kaysatti
namoni kunnin akajidanitti jijiran kun rakkole hawasumma fi dinagdef nusatira qefi mati kinnira akadabanus nutasisa kanaf qamni dimmi ilallat nuf ilalu qaba jechun himan gabasa radio sagale amerikatif sahaydamto finfinne
kada gajistar radio sagale amerika saganta fan romoti
Kirira murmira kankai halina genya sudan ya desta wante kana walqabate mi danu raga ajira jiru lammi wanoromo sudan ke sejiratan lammi le noromo ratti akka rebicha watama jiru le dubatu galmo davittu nairobi raga basakan nu ferke
denya kana sudan ke satti hiririch manat ge jilqabe presidenti biyetti ta tarabu sera hirira kana walqabate biyetti rakkonne genya wanbe ballate lammi le noromo sudan ke sejiratan suda qaban dubatu Yusuf Jamal Khartoum Jirata, Garisitar Gagudani Waggato Kuf Jasa Dettawime, Wanu Lasa Jirif Mudaris Kesatita Ajiru Akasitime.
Niti baie baka, namsi egen yatu Sudan Nera, alkanu yubon jira Sudan Nera, akuma jira ni Sudan Nera, suma gujiyaki Sudan Nera jiran wal magalat gamma. Baka, undun tipe nyo, abashan gajira menila, baka namsi egal Sudan Nera jiran. Umatis baie raka kya ramma baka rako ma gujiyal umada kuna nera, namni Sudan Nera ofreti birrata, oji amana mojidaru sinjiru domo dubiro nani mani sudani sudani do jisuri jani are mana tajira enne jolle ka bokha atu jolle sa yo jidele sinne busun dendeu sababa sa mani mosumna cha disimo oji nyama gibu ma da bade jira wol ma da tra bade jira
yusuf yo dubatu yo ri rejel kabu abatani egun bakatota balada ajida
sanke ta galle sani jinin tin jinu ga ni te no baka na nafsi ran baka ne balbala ga ke chufan na ni mana kalle tuda yo garran balange sisu kana binna ni are ubanno balana kan wa kam bala sana wambe ku binna ni da fa hiri ri kau ga san karati ba ni abida kam sisan gomma gubu jemaran yero salan bakanna ni ti gara mana genya ba bakanni balbala ju chufan na
lamino romo sudan kartum jiratu kan ani asof sise sanyi jedama waggoota kudha shan darbanii sudaanin akka jiraata hime waan naannoo isaati ta'aa jiru laalchisee akkas jedhe
haalli jiru jalqabaarra iyyuu yaaddessaadha uummati ammayyuu karaa cufee jira karaarras adeemee namni tokko yoo karaarra deemaa jira ta'ellee nutti goraa nuti biyya bilisoomsinuu fi isin immoo hin teessu jedhaniif haallee namallee humnumaan ofitti fidu yoo karaa hiririchi jirurallee carraa ta'ee hojiin keechirras ta'ee yookaan gandi keessachirra ta'ee darbaa jirta ta'eyyuu sikur kursochura takka basaasu tokkotti sifuratu biyya kamuu shaajiru eenyu jechuus hin dandeessu hundumti akka fedha isaatti socho'aa jira uummati soofiisaati of eegamalee mootummaa jira mootummaan nu eega jedhee namni of amanee taa'aa jiru hin jiru.
Haalli biyyattii keessatti amma deemaa jiru kuni nu miidheeraa jedha sanyii yoo dubbatu.
Baqqasaa baay'een kana keessatti miidhama rama nama ijoolleen baay'een hojii isaanii dhiisanii mana taa'aa jiru adeemanii sillee yoo tajaajilamaa argachuuf deemteyyuu. Isaan dura dhaabbattee na tajaajilaa jechuun yoo sitti ulfaata hundumatti ija keessa si ilaala waan akka si nyaachuuf ka'anii. Deebisees adeemtee hojjechuuf hin dandeessu. Biyya kanaa namni lafa qabaatee yookiin mana qabaatee kiraayi jira, nyaata jira, dhukkubsatte tajaajilamuu jira. Yoo nageenya jiraan akkamiin hojjettee of jiraachistee of fayyadda. Gaafa biyyaa ba'ee uummatti kun hundi rakkuma siyaasaadhaan bahe baay'inni isaa kunis beekamaadha jechuudha.
Kanaaf baay'ee rakkisaa jira jechuudha haalichi keessa jiru baqataas.
Baay'ee rakkisaadha.
Yeroo rakkoon nama tokko mudatu akkamitti wal iyyaafattu?
Nama akka wal beeku walitti himamalee nuti koonyaa qabaannee yookaan galma tokko qabaannee beeksisinuu bahu jiru keessumatti Itoophiyaa biyya kana jiranii. Warri kanaan dura jiraatanii tokko tokko imbaasii jalatti barreeffamanii jiranii yooma infoormeeshina karaachi waa dhagaa malee baay'inni namaa immoo barreeffamanii jiranii imbaasii jalatti yoo.
Sanyiin haala kana keessatti baqattoonni Oromoo reebichii fi saamichira dadhabe jiraachuun illee dubbate. Dhuma irratti lammii Oromoo qaamni nageenya biyyattii kabachiisaniin reebichina irratti raawwateera jedhe haasofsiiseen ture.
Ani gara torbee tokko achitti kanin hidhamee ture hidhamee miila kanaaf harka kanaan walitti hidhamee nama meeqaan mana keessa qabamee dhukkaanfamee deemee ture akkasumas namni wayii dhufee na baasee ture. Qabu keessaa iyyuu baasanii amma bakkeen jiraa boosaan bululee hin beeku mana namaa deemee bulaa jiraa mana bakka ammallee yaaddoo cimaa deemee jiraa jechuudha boosaan jiru kanarraa gara makiinaa meeqaa masalaata sadii akkas gara baarii. Gara bara har'a deemee achi jiraataa ture harkaalee sammoo iddoo wayii argamnee ol deebi'ee beeknu har'a iyyuu sodaataa jira maaliif lubbuu wanti sodaataa jira inni na geessisuu har'a immoo na ajjeesuu danda'a jedhee sodaa qabachuu.
Warri balaa kana sirraan geesse eenyudha?
Walisootuma naannoo sanaati bakka irree kana harka kana na cabsanii turanii ammas ilkaan tokko na qabee jira jechuudha as keessaan ilkaan wayii oo kana keessa harkaan wayii na cabsanii jiru. Milli wayii milla kana akka na qabsu reebicha hamaa eebanii turanii makiinaa irratti immoo nama shan immoo nama gara nama kudhanii diinii ol fuudhanii na darbatanii achitti gara akka onnee kana laphee kana keessa dhaanii illee dhiiga walakkamaa ture makiinaa irratti.
Maaliif akkasi godhani?
Haalaas waan inni akkasii eebi hin beeku manuma keessaan butamee mana keessan jira manatti namnanii dhufanii atirii irraan balbala bananii dhiisanii ol galanii maganda baasanii waan inni naqeefis hin beeku waan isaan hangalliitti gammaayyoon.
Lammiin Oromoo maqaan isaa akka himamu hin feene kun bakka naqeetti yaaddu waanan hin qabnee fi waan irra ga'eef haqa argachuu illee hin danda'u jedhee dubbate. Lammiilee Oromoo sadiin haasofsiise haalli nageenya biyyattii rakkisaa waan ta'eef sichachuma turtumoo biyyatti deebi'uuf yaada qabdu jedhee gaafadhe akkas jedhan.
Haala tokko hin qabu bakka maaliif danda'amee jennaan ba'aa hojjeta waan qabu waan ta'eef wanti hin qabu. Kanaaf waan tokko qabu kanaaf yoo hin danda'e biyyatti deebi'u yookaan immoo fala tokko falachuu waleessa humna hin qabu maaliif yeroo ammaa kana jiraachuu dadhabee yookaan immoo jireenya dhiphinaa keessan jiraa jechuudha.
Deebi'u namni jibbu hin jiru garuu namni yeroo deebi'u akkamiin akka deebi'u nuti biyya kana amma birriin saasii birrii xiqqoodhaa kufee jira. Galuun namni naa galuuf jedhu waan isa barbaachisu hundumti ni beeka garuu akkamitti gaala. Dur makiinaan illee deemu jira amma garuu makiinaan deemaa jiru dhaabbisanii jiru torbeetti faasii tokko amma yoo galma of ta'uu warrafaas hin ga'u ammasitti garuu mataa gadi qabattee jiraachuu hin danda'an.
Rakkoo Sudaan keessa jiru ilaalchisee torbeen dura imbaasiin Itoophiyaa kaartuun jiru ibsa baasee ture. Ibsa sana keessattis lammiileen Itoophiyaa Sudaan jirtan marti keessan of eeggannoon socho'aa jechuun lakkoofsa bilbilaa karakkoo yoo siin qunname jiraate ittiin qunnamaa jedhu maxxanseetu ture. Lammiileen Itoophiyaa Sudaan jiran garuu namoota balaan irra dhaqqabe baraaruudhaaf kana qofaan furmaata miti jechuun komatu. Gabaasa sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit Nairobi.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti nutti jenna. Ruwaandaan ajjechaa dhugubinsa sanyii waggoota 25 dura biyya ishee keessatti geggeessameef uummata 1,800 ol fixeef baatii tokkoof sirna yaadannoo geggeessaa jirti. Walfixinsa addunyaa irratti hamaa ta'e kanarraa Itoophiyaan muuxannoo maalii argatti? Maalirraa baratu? Kana ilaalchisuudhaan gabaasaan keenya Naakoor Malkaa yaada uummataa walitti qabee jira.
Maqaan koo Jiinanoos Fiqaaduun jedhama. Damee kiliinikaal faarmaasii jedhamuun barsiisa. Waggaa 25ffaan jeenoosaayid yookiin immoo lammii walfixu biyya Ruwaandaa keessatti gaggeeffame yeroo ammaa kana kabajamaadha. Kanarraa ergaawwan gurguddaa wantooti biyya keenyaaf lammii keenyaaf ifin biyyoota guddina irra jiranii guddataa jiran dabalatee ergaa guddaa dabarsa wanti kuni nuyi of eeggannoowwan gochuu qabnu hedduu of keessaa qaba. Inni jalqabaa tokkoffaa irratti taatee wanti xiqqoon har'a Oromiyaa keessa Itoophiyaa keessa darbee immoo Afrikaa bakka adda adduu keessatti mul'atan hedduun isaanii jiru. Wanti nuyi hubachuu qabnu lamin kenya namu mal mala kajiru beku kaba ane enyu fanjirat ane nama dunyamo namu mandramo namu komoto koti jenno beku eni gudan sammu kenya globalize gone gara dunya tibalimne yod alo tafjirane rakinon ilal chamandaruma kanganda kanano niafajede niyada samni kenya stay samni brake wandumtu malgo chuni kabu ilal chasabali soda diwa yada kenya fi mulata kenya chifagesun ilalu adunya vakajiranu ilalu mahali vakalafakana rajiran ergama kenya beku ndrikamada chura
makan konsiteros kram deggafan jerama kani dugugisa zari kuni Rwanda ti umame mulatu male biyu makana ke sayu doddo ba e jir kuni momani wal hubachu wal dandawu amanti amantitin gosan lagan wal qodutu lolas rakina sida isakana afnuni moka kuma nagamma fida nagan soruma fida gudina jalala fida himbaranna hinqaromna dogudage nyawantef wan nagan kun qabu benna wantef lolli gidran rakini wal ajujun komo komo da wal qodun barbaachisus gara fundraatis mo ipsis na sajadun ilal chanatan
barsisa ofsade gaba sanjema university olega manabun saserat dinni manabun chatich adunyanum tu wan kanarra wan baye akabaratu da wan tagarsisu asirat wanti namni kamu hubachu qabu gara garuma wan didiko darbani darbani argamani gaga ama gudda umu dandawchura asirat yolale gaga amni umame gagama lubuna madarbu sanyin duguga sanyin techura duguga sanyin qofamiti kanena fanefisi gagam tin semu gahunjra dinagdiratti hawasumaratti wonto tagaragaratti ibaguda geisechu biyo tagaragarat erga gudada barsa yeneti kayanu malefe yero makana garagarumawon garagara anikawu garagarumawon kunjiran kanti kofi waldandawun iradarbamu sokotoko yerotti guddatani mulatan argamarche garagarumawon jirani kana iddo tokotokotti dandawutin kan dabarfamu jira garagarumman inabamsifamni jira umaman jecha fakenya fi qomo tawranda amantin tawranda kadota tawranda wonto nakasakasi kuni hubannani kan san yokan waldandawuni kan san iradarbamu qabani darbe midialen garagara fi hawasni garagara kallati garagara yadonni kennamani dimma kana kan babaldisan taun irren jiratu
ani makanko daraja mulatu jedama abba qabeenya da Rwanda kesetti woga woga sandi dami shani duratti rakko gudatu umame tore kun moga kanini konsate walu masalbaran kan kaitu qamole daddaran medias dabalate qamota siyaso daddada siyasarato jitan dabalate tu kufame dufe badiyam sun gauden deera wanda sun akanni akadunya tiste akka biyekinya tiste indabalamne yobarbanne wangochu qablu jira tokofa namoti media rat te wana dara tujatan wan duga intani dabarsani ummata ummata gidutti balani akaluma ni gochu qabu lamatammo ummati simo wana da dayo dage duga ta usa da facu qaba jere yada lamatammo yo duga ta is ummata yero dira fo jinjira sere rakko ke satun galindur wonti kun akanni karana gayi kam furmata karana gabar bacu qaba jere yada feri dun fa guta chufi be kunti dun fa ga chuf jedame ni goda mukun take ummata ummata na tibusa yote wana kasirati ofe gufi ummata karana tani te kallati tani te sigege surati of of cosa ci cavano gli altri
bilke sagurme sanjerama university wallaga kisetti barata digri lamfama mumme mechanical engineering da duguga sanyuma biya Rwanda kisetti namon kuma riba saddeti fisawol sawolit buins rakosal parakasi angallu bunna mota makanado manit kangodame ne garaga fi biye kenya television namon tokotokko ilalch lokani mota te won ilalch duraran kankaman rankanke hawasni kunaga kanjiranef lokani mo faida dum wasani barbacha fjech namon saban akasan woliti won saba amara foromo sobrani sakos makawliti won gochuf tatafacha jirochat akata kanan yo itfofe tari bor biye kanaf yaddo gudda kanimo gagamin sa gudda durunda kanjeru shakke kesanu gashachal kanaf akkana mabarte tokot akkana biye ka tokot hubanne samni biye kanake sa jiru nagan akka biye kanat tibu gochu ti kamna jechu barbadende
ayya do kopete nenu bafanne mata urdu odur de besanitim ethiopian arm minister ota kakaflate hobolema magarsa minister itisbiya hobo geddo andargacho minister haja latif hadde aisha muhammedemo minister misom magalatif ijarsatani flatamene jarijoftunu yuhuje tkhnan seran hojjechu fakhate dar ethiopia ti fertra humera aimajirinjirtu arganam kan cufan tigray takabulchan goden setit humera vioet metti dari tanagama ertratin cufan Ethiopian ar warto yurisi bitorba soddo mitorba max 8 kesa tilbudabe yadanno guya furtama qopesite gam khanan fulan tunit qopesantuni garam bushortu kesa dragagotin anno sinjiran gam khum lama dufanitini yadanno khan mati sani jejjebesani jari mati sani le mannen bernota anno sunijaru fu adagalan matan odu karrakanu ma nagambulan sorala khe
dhaggeeffatoo ta keenyaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa nagaatti jennaa gama keenyaan boor walitti deebina boqo nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti dhufa. The Voice of America.